teach me how to notify in advance. That's the whole point of it. You have to notify.
Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga basakonga nabanye. Yazi ukhaliswa yini? Ukhaliswa ukuthi lo thande benginika lona sezoya komunye. Ukhaliswa yini? Ukhaliswa kuthi mangithi I love you, also I love you too, it won't be you. Yazi ukhaliswa yini wena? Ukhaliswa kuthi le mpathe benginika yona sezoya komunye. Yabona kukhalisa kakhulu, kuthi mangibona ngijabulile ngizobe ngingajabuzanga uwe. Sokukhalisa kakhulu kunako konke, kuthi inkonzo yasebusuku sizofaka omunye umfundisi. Senzila kakhalelwa, khalelu uzumekile, uzenzile. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ngokungithula umthwalisa usidimoni empilweni ya. Phinde futhi ngibonge iDlozi ngokungivula amehlo lisusa isichitha empilweni ya. Yazi bengazi kuthi uthanda into emnandi kanjena. Lesilima bese ngifihlela olukhulu bengazi ukuthi mina muntu kala ngobe dumele. Bengayazi tears of joy manje sengiyazi kuthi ukujabula kuyashintshana. Buka manje kuhleka uba matshela matokwenzakale bunyame sasa kuyovela uba. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Jase kwehlisa matshela ukuthi angeke phinde ngithole ofana na. Wena ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga basakonga nabanye. Ukhohlwe into eyodwa loko wakho nginakimi bakhaza tabuthathanga.